Sipendi dharau, we ni pimi na tena nyangao. Alafu sipendi dharau, we ni pimi tena nyangao. Bavu moyo hauna hela, hauna do, hauna danga, hauna show, hauna baba, hauna bwana, we hauna go, hauna bumba, hauna money, hauna kiko, nipa tupu, hauna money, money kama mimi, yani gigi, gigi money. Ukijifanya unagoma, kutoka mbele, mziki mbona utasoma, kiherehere. Ukijifanya unagoma, kutoka mbele, mziki mbona utasoma, kiherehere. Wakishua alafu mbona unanombaga vocha mweza kupesa sijewahi kuokota. Eti njogeto baby kumbe we unaniita kota. Mweza kwa haya mambo sijewahi kusota. Alafu sipendi dharau, we ni pimbi na tena nyangao. Alafu sipendi dharau, yani pimbi tena nyangao. Bavu moyo hauna hela, hauna do, hauna danga, hauna show, hauna baba, hauna bwana, we hauna go, hauna bumba, hauna mani, hauna kiko, nipa tupu, hauna mani, mani kama mimi, yani gigi, gigi mani. Ukijifanya